Mayibongwe inkosi. Siyakholwa ngenhliziyo zethu zonke oko siculileyo. Inyweba enjani? Leyo basihlanganiswe kwakhona sihlangane egameni lenkosi. Ukukholwa kuye, ukumthemba. Ukubona umsebenzi wakhe unamandla. Ndinezibhalo ezimbini endifuna ukuzifunda. Esokuqala sikuyisaya isahluko samashumi amahlanu anesibini. Isaya isahluko samashumi amahlanu anesibini, umqolo weshumi. UYehova uyihlubile ingalo yakhe engcwele emehlweni entlanga zonke. Zonke iziphelo zehlabathi ziyakulubona ke usindiso loThixo wethu. Isibhalo sesibini siphaka kwabaseRoma isahluko seshumi, umqolo weshumi elinesine nomqolo weshumi nesihlanu. Bothini na ke ukumnqula lo bangakholwanga kuye? Bothini na ke ukukholwa kulo bangamvanga? Bothini na ke ukuva kungekho mshumayeli? Bothini na ke ukushumayela bengathunywanga? Nje ukuba kubhaliwe kwathiwa hayi ukuba zinhle kwazo iinyawo zabashumayela iindaba ezilungileyo zoxolo, zabashumayela iindaba ezilungileyo zezinto ezilungileyo. Nje umba nisazi uba ndithenda nenyweba yokuvelela ezinye iidolophi pha e-India kwakhona bekhona uvuyo olukhulu phakathi kwabo bonke abo bamthandayo uThixo, bathandela izwi likaThixo, abo babeka ithemba labo enkosini. Kwaye zinintsi iintliziyo ezishukunyisiweyo, iinyembezi zimpompoza ngovuyo. Kwaye kwimvakalelo yangaphakathi malunga noko uThixo akwenzayo, noko sele ekwenzile. Sinomyalezo ovela kuThixo oyinyaniso ngokwepesenti ezilikhulu. Sithe saba nenyweba enkulu yoba sifundiswe nguThixo ngokwakhe, hayi ulwazi kodwa isitshilelo selizwi nentando kaThixo. Ndiyathemba nje kuphela ukuba uThixo uzawudibana nathi ngokufutshane nje ngendlela ebalulekileyo, ukuba singazisi kuphela nje umyalezo kodwa ukuba uThixo unokukungqina kwaye ngendlela engumangaliso nje ukuba uzawuba lingqina lokuba silithwalile ilizwi lakhe egameni lakhe. Kuba nantso into ebalulekileyo, wonke umntu unento anokuyithetha kulo lonke ihlelo kuyo yonke inkolo, kodwa thina sinelungelo lokuba sibone sibe namava ngokungqinelwa okungcwele. Ndilindile kwaye ndizibalela enkosini uba ndikwenze ngalo uba bani. Bezikhona ezinye izinto ezothusayo ngolwesihlanu phaa ke kumazwe amasilamsi icawe leyo. Ndiye ndathathwa ngentsimbi yesibhozo namashumi mana nesihlanu kusasa, ngakoko ndasuka kumhlangano ndisiya emhlanganweni suka kwindawo yokuthandaza ndisiya kwindawo yokuthandaza suka kwibandla ukuya kwibandla bese kugqityiwe ke ngokuhlwa ebusuku abantu ababuza uba udiniwe na banomnqweno omnye kuphela oba bafikele kuzo zonke indawo namabandla abanokufikela kuwo ndiye ndakuvuyela oko ungaphumla nje ebusuku kwinqwelo ebuyayo inqwelo moya anokulibala ubungqina bendoda ethe yandithatha yandisa pha kwisithili senqwelo moya phaya eBahrain uthe mzana uFrank ndabava abantu abaninzi kodwa uThixo ukunikile ilizwi lakhe ndizawubhalela umfundisi wam pha eNew York namhlanje uba kumeme ukuze ushumayele ilizwi phayana okunjalo ndihamba pha apho kulawulwa khona kwela gumbi lamatikiti utate ophayana kwigumbi lokuncedela uthi molo mfundisi uFrank ndicinga uba bikukho oko wabuza ukuba awundazi na ndathi hayi wathi ndisuke eManila kwaba sePhilippi emva koko waqala uxela ibali njengoba bendihamba ndiphuma kwelaa gumbi ndisiya phayana emasangweni uba ndifumane inqwelo yam endihamba ngayo indoda yandibiza biza emva kwam ndihamba ndigqitha ivenkile yokufota pha kwakhona indoda endibizayo yathi mzana uFrank ndiyacinga yintoni leyo emva koko wathi phaa naphaya ndike ndakuvushumayela nantsi idilesi yam cela uzundithumela iincwadi ndifuna ukuzifunda emva koko wathi yiza nam ke ngoku khona omnye umzalwane opha kwivenkile yeencwadi okuvileyo ngokunjalo ushiyile ishishini lakhe waza kunye nam waza kwivenkile yencwadi ndingaxela ntoni na kwilizwe lamasilamsi nje umzalwana omtsha uhleli ngeenyawo zakhe ezisongile kancinci nje enebhayibhile yakhe ivuliwe ihleli phayana eyifunda emva koko uthe akundibona waxhuma wandibulisa wathi mzana uFrank ndikuvile phaa naphaya ndiyavuya kuThixo ngalo ilizwi naphapha uyakhona abantu bathe bava ilizwi amanye amaxesha singacinga siphi isiqhamo mhlawumbi asisiboni okweli thutyana kwaye singacinga ukuba kule ndawo kungathi amazulu avaliwe kodwa kumele sikhumbule into ibenye nje umjikelo wokugqibela lo uThixo azoba nawo ebandleni ungaqala kuphela xa ukubizwa kuphunywe kuthe kwagqitywa xa bonke abayinxalenye yomtshakazi bathe babizwa baphuma kubo bonke abantu iilwimi nezizwe kumele sibe nomonde sithembeke senze oko inkosi isiyalele kona noba siyabona noba siboni noba siyeva noba siyivi inkosi ithe ilizwi lam alinakubuyela kum lilambatha liyakukuphumelelisa oko ndilithume ukuba likwenze ngoku ke ndingajonga semva apha kolu hambo ndinovuyo mhlawumbi ndingade ndithi ndomelezekile andidingi imbumba yentyatyambo okanye ukwaziwa ngabantu, kodwa indenza ndivuye kwinzulu yomphefumlo yam. Xa ndithi ndidibane nabantu abathe bakhokelwa bayenkosini, hayi isiqhamo sam kodwa ngenyaniso isiqhamo sikaThixo esibiziweyo saphuma sathathwa kwinto eyenzeka eGolgotha. Nangako ngaluvakaliso phambi kwabo bonke abantu abathi ngoko babonakala phambi kwetrone kaThixo. Ndingathanda nje ukuba nditsho umbulelo ovela entliziyweni ngayo imithandazo ethe yandikhapha ngako kuxhamla kolulungiselela. Ngamanye amaxesha ndikhe ndatsho ndathi eyona nto enkulu umntu angaze ayithethe kum yile yokuba ndiya kuthandazela. UPaulus eyindoda yayinkulu ngolwaa hlobo nje yakwaThixo wacela ibandla wathi, yimani nam emthandazweni yenu kolu dabi. Ayikho indoda yakwaThixo enophakamisa intloko yayo phezulu icinge ukuba yonke into ilawula kakuhle. Siphakathi kodabo olukhulu lokomoya kwaye sifuna ukuphuma singabeyisi. Kwaye anguThixo angasinika ubaba lokuba senje njalo. Ngoko ndizawuthanda ukuvala ndize nditsala umdla wenu nje uze elizwini elithe lachukumisa intliziyo yam kule ntseni. Mhlawumbi ngumthandazo kaSolomon ekwazisweni kwetempile. Incwadi yokuqala yokumkani isahluko sesibhozo iyomeleza kwaye ikhokelela emthandazweni. Ndizawufunda nje umqolo wamashumi amabini anesibini emva koku umqolo wamashumi amabini anesixhenxe. Mhlawumbi indawana ke phaa kumqolo wamashumi amathathu anesithandathu. Wema ke uSolomon phambi kwesibingelelo sikaYehova ebusweni bebandla lonke lamaSirayeli wazolulela ezulwini izandla zakhe wathi, Yehova Thixo kaSirayeli, akukho unjengawe ezulwini phezulu nasemhlabeni phansi ubagcinelayo umnqophiso nenceba abakhonzi bakho abahamba phambi kwakho ngenhliziyo yabo yonke. Umqolo amashumi amabini anesixhenxe xebe, uThixo angade ahlale emhlabeni na? Uyabona amazulu awo amazulu akakulingene yina ke yona le ndlu ndiyakhileyo. Ungasifunda sonke sahluko ekhaya. Emva koko ithi apha umqolo amashumi amathathu anesithandathu, yiva ke wena emazulwini usixolele isono sabakhonzi bakho abantu bakho amaSirayeli ngokuba ubafundisa indlela elungileyo abaya kuhamba ngayo. Unise imvula ezweni lakho olunike abantu bakho ukuba libe lilifa. Masigcine engqondweni intetho ethi abantu bakho umhlaba wakho ngokunjalo. Emva koko mhlambi sinawo omnye umqolo endikenda uPaul ebendinga uPaulanga kumqolo wamashumi amane anethoba yivake emazulwini endaweni ohlala kuyo ukuthandaza kwabo nokutarhuzisa kwabo ubagwebele. Kukhona iqela lezicelo zomthandazo ezidwelisiweyo apha. Kwaye singaqhubeka koludweliso. UThixo uthembisile ukuba xa abantu bakhe bathe bahlangana endaweni enye egameni lakhe, ufuna ukuba bephakathi kwethu. Ufuna ukuva, ufuna uxolela, aze asikelele. Ukubuva ngendlela enye endiva ngayo, ngoku sinokufuna uThixo sonke emthandazweni, ukuze akwazi ukusisa kwintando yakhe kwicebo lakhe. Aze asiguqule sibe ngabantu abanako ukuhamba ezindleleni zakhe kwaye abalungisiweyo ukuba benze intando yakhe. Undikhumbule imihla ngemihla emthandazweni yakho, emithandazweni yenu yanga inkosi nganisikela nonke. Amen. Siyavuya kuThixo ngako oko sikuvileyo ethe yaxelwa kuthi. Kwaye singatsho ngenyaniso sithi into efundiweyo ku-Isaya isahluko samashumi amahlanu nesibini uba ngenyaniso injalo. UYehova uThixo uthe wasolula ayolula ingalo yakhe kuzo zonke iintlanga, kwaye zonke iziphelo zehlabathi ziya kulibona usindiso lukaThixo. Kwaye ndiyakhola uba lilo eli xesha. Mhlawumbi Isaya xa kumele athethe oku wayengayazi ukuba kuza kwenzeka nini, kodwa kumhla wethu siyayibona ingalo kaThixo wethu ithe yolulu. Kwaye ngenyaniso singawuva umyalezo uThixo asinike wona. Ilizwi likaThixo alinako ukophuka. Into ebeke wayithetha ngaphambili ngabakhonzi bakhe abaprofethi uya kuyizalisekisa ngexesha lakhe. Sikuvile njengendlela emangalisayo pha kwintshumayelo yangokuhlwa izono. Ixesha kumele uba lilunge. Indoda elungileyo kumele yonyulwe. Ingonyulwa ngabantu, kodwa yonyulwe nguThixo. Kwaye ngenyaniso singabona ukuba uThixo uyabakhetha abantu ngaye lo anokuthetha ngaye ekuqaleni kwakumele aze nomyalezo ngaphambili ze nesaziso eso uThixo asiqinisekisileyo ngexesha lakhe. Siyavuya kakhulu uba ngenyaniso njengoba umzana wam esele etshilo uba sibe ngamangqina okubona into uThixo ayenzayo. Mhlawumbi ke ayinguwo wonke umntu okubonayo, mhlawumbi kufihliwe kwabaninzi njengoba kwakunjalo ngemihla yenkosi yethu. Babengaboni ngamehlo abo kwakumele athi, kodwa kwakukhona abanye abanokubona. Kwaye ngokuqinisekileyo kunjalo nakweli xesha lethu, abaninzi bangangayiboni into uThixo ayenzayo nakanye nje bangayikhaba bangacinga ukuba yonto bangacinga bayigwenxa noko kunjalo kuthe kwacaca kuthi kuntshumayelo yayi kubusuku bayizolo xa le ndoda yamaye yaze yathi umzana uBrenham akayazi le nto athetha ngayo ngoku kwaza enye indoda yathi kodwa sisayikholwa le nto ayithethayo umzalwana uBrenham ukuba yinyaniso yayifihliwe komnye wayengenakuyikhona babengenakuyamkela kodwa komnye yayixabisekile kwaye babenokuyamkela ngoko ke siyabona uthi imbewu ityaliwe awazi ukuba izawudubula kanjani kwaye iza kuze kukhanyeni nini ndiyakholwa bazanodade ukuba sibona into enye kubungqina bomzane wethu imbewu ityaliwe umhlwayela kayazi ukuba izawudubula nini kodwa la ufika ixesha phanokubona khona ukuba idubulile zintanda ayonto emangalisayo naleyo thixo uza kwabangabakhe zintanda nokuba siboni ukuba usikhokela kanjani nokuba siwabona amandla akhe umsebenzi wakhe usakukhokelela kwinqaku nditsho nangobusuku umangalisa kunjani yinto emangalisayo leyo evuyisayo andiyazi ukuba yenza intliziyo yakho uba ivuye kakhulu kodwa intliziyo yam iyavuya andibona umsebenzi kaThixo nengalo eyoleliweyo yoThixo wethu phezu kwabo bonke abantu ngoko ndingavuya kuphela ndibone ukuba uThixo uyasebenza akakayeki hayi zintanda sisephakathi kwako kwaye njengoba etshile umzane wam kumele sibe nomonde kumele siyeke sizingisa nje asinawuhlala apha nje singakhathali kodwa kumele sinike umdla kwinto uThixo ayithethayo kuthi ndifuna ukugxininisa kanye kwakhona ukuba uThixo usilungiselele uThixo usinike iinyawo zokuba sihambe lo mqolombo wasemhlabeni ngamandla olunyawo kwaye siyavuya ukuba sinako ukulinyamezela elihlabathi sisonke iyure emva kweyure kwaye andikholi ukuba sibhorekile kodwa kukuba singavuya sonke kumyalezo kaThixo wethu lilizwi lakhe ayilo lizwi lam ayilo lizwi lomzane wethu ayilo lizwi likamzane uBrenham kodwa ilizwi loThixo wethu kwaye ngako kusinika uThixo wethu imbeko lo mqolo oxabisekileyo apha kumprofeti Isaya sahlo samashumi amahlanu nesibini the wamkhulu kakhulu kum inkosi ithe yasolula isandla sayo esingcwele phambi kwamehlwazo zonke intlanga kwaye ndiyakholwa kumzana wam ngokunjalo ukubonile oku waze wakungqinela uba ngenyaniso kunjalo ayongalo yomntu ethe yolulu kodwa ingalo yenkosi yethu indumiso malibekho kwigama lakhe elizukileyo nelimangalisayo njengoba umzana wethu sele tshile uba masifike kwinqanaba lokuba apho sinokunika khona uzuko kuthixo wethu ndiyakholwa uba linqaku lethu elo ngumnqweno wethu injongo yethu yoba sihlangane apha sinike uthixo wethu uzuko ewe kumele kufikele kuzo zonke iziphelo kwaye asithi sive ukuba umyalezo uza nakumazwe amasilams ngokuthixo nawo abantu phaya ngokunjalo kwaye siyazi nje uba sele kuthethiwe ukuba uthixo uyakubabiza abantu bakhe kubo bonke abantu iilwimi nezizwe ndithi sizibuze kule ntseni ukuba uyakwenza okanye akakwenzi na oko uzalisekisile na isithembiso sakhe ukwenzile uyazizalisekisa izithembiso zakhe kwaye ngako oko siyavuya kwaye sivuya kakhulu kwaye asinakunceda asina ukwenza enye into aphambi basinike usinike uThixo uzuko. Mkani, mkani, niphume apha, phumani nento engcolileyo ningayichukumisi. Phumani phakathi kwabo kwakhe bantu bam, ihlambuluke nina baphatha iziphatho zenkosi ngokuba aniyuphuma ngokuxhaphaxhaphisa, aniyuphuma ngokubhabha ngoba inkosi yahamba phambi kwenu. UThixo kaSirayeli uyawuba ngumvuzo wenu. Amazwi amangalisa njani, intuthuzelo emangalise njani uThixo asiyele yona zintanda. Asidingi uba sibe nexhala ngento ezakwenzeka elandelayo, sidinga kuphela ukuba sijike sinike umdla wethu kuThixo wethu kwaye uyawuqhubeka esilungiselela. Leyo into emangalisayo. Cimba sinemizuzu embalwa eshiyekileyo. Ndithanda ufunda imiqolo embalwa kwintshumayelo apha. Uzama ukwenzela uThixo inkonzo ingeyontando yakhe. Umzana uBranham uyathetha apha amazwi axabisekileyo. Kwaye ndifuna ukuthatha nje oku ndize ndikufunde ndize gqininise into ayibonalisa ngamandla apha. Apha ithi, ngoku ndikuthetha okwegameni likaYesu Kristu, ungongezi nditsho nento enye. Sintanda, asidingi ukuba songeze nanye into, asidingi ukuba sizongeze. Kodwa sibekwe kumsebenzi wakhe, kwaye sithetha kuphela oko akuthethileyo. Ungafaki iingcinga zakho kuko. Uthetha nje kuphela oko kuthethiwe kula makhasethe. Wenze kanye oko inkosi uThixo ekuyalele ukuba ukwenze. Ungongezi kuyo. Kugxininiswe kanjani oku ngokomyalelo zintanda. Kwaye ndiyakholwa ngentliziyo yam yonke ukuba zange kuthethwe ngumzana uBranham kodwa yayinkosi eyakuthethayo. Ngayo umkhonzi wakhe nomprofethi kubhaliwe apha ngamagama amakhulu. Uthetha ukuthi kubalulekile zintanda ukuba sithethe kuphela into uThixo ayithethileyo. Zintanda, Isaya ngokunjalo akathethanga into ngokokwakhe, kuphela oko uThixo amkhokelele ukuba akuthethe. Kwaye oko kunentsebenzo kumhla wethu njengoba kusoloko iyazigcina izithembiso zakhe kuthi. Uthe wagcina zonke izithembiso asenzileyo. Ingaba inyaniso loo nto? Amen. Ingaba ukuxelela into ezawukwenzeka? Kwaye ingaba kwenzekile? Singathi ewe nje kuphela, sithi amen kwenzekile. Udumo malibekho kugama lakhe. Ndizisa amazulu nehlabathi phakathi kwenu namhla njengomcelimngeni. Ingaba uThixo seke wathetha into akayizalisekisa, enze kanye oko akuthethileyo esithi uzawusenzela? Ingaba akakwenzanga na ngale ndlela athe uza kwenza ngayo? Yiyo kanye. Amen. Yeyona nto ke leyo bathandekayo, wayishiyekile olo hlobo. Uzawuqhubeka ekwenza nantso into. Kwaye asidingi uba sibe nexhala ngaloo nto. Asidingi uba sithathe nanye into. Yena usemsebenzini, uye soloko esebenzisa abakhonzi bakhe. Yayingengabo abamthathayo, nguye owabazisenkonzweni. Babengamfuni bona, yena wayekhayela bona. Ngaba sasimkhangela thina, wayekhayela thina abathandekayo. Ungongezi nanye into kwakhona ngulo myalelo. Ningasusi into kuyo, kholweni nje kuphela, nihambe ngokuzithobileyo phambi koThixo. Ewe, kuwe Nkosi, ngoba sisondela ukuba singene emhlabeni. Oh, kumangalisa kunjani. Ngoko awuyi kubuya. Awuyi kubuyela kolidithi lobomi kwakhona. Uzawubuyela nje ngomntu ongena konakala. Oh, zintanda. Oko kunika uvuyo enhlizweni zethu, kusinika ungafihlisi kuba sazi kuba siya kubuya. Oh, ewe, kumangalisa kunjani. Nje ngabantu abangena konakala siya kubuya. Kungamele sife kodwa ngoko siya kubuya. Nje ngemizimba engena konakala. Uya kubuya. Xa isono sithe sasuswa, xa umtyholi uthe wabotshelelwa iminyaka eliwaka, uyawuphila phezu kwalo mhlaba. Kuba lo inkosi Thixo wakho uthe yakunika, akazukunika kuqala kodwa sele ekunikile ezintanda. Okumangalisa kunjani. Ngoku singahambahamba kulo mqolombo wenyembezi, mhlawumbi sithi kwakwenzeka nini, kodwa masingalahlekelwa inhliziyo. Into uThixo ayithembisileyo uza kuyizalisekisa. Isithembiso sinikiwe njengasona siphi na kwaye siya kuzalisekisa. Abanobulali bawukudla ilifa umhlaba. Unoyolo lowo wenza wonke umyalelo wakhe ukuba angaba nelungelo lokuba angene phana kuso isixeko. Kwakhona nakwakhona siyakhumbuzeka ba amazwi kaThixo kumele agcinwe ukuze imiyalelo yakhe ithotyelwe. Kwakhona nakwakhona ugxininiso lubekwe kwinyaniso yokuba unoyolo lo uyenzayo imiyalelo yakhe. Oh, ewe, kumele senze ngokomyalelo wakhe. Asibambelele kwilizwi lakhe. Sitye sisuke ekholweni sifikele kuboneni. Ithi apha bakuphela abo baza kuphumelelisa oku. Uba ngaphandle zintlebe ndwane, amaxoki nezinja abakungena phakathi phayana. Kuphela landawe yabahlanguliweyo abo bahamba ngokwemiyalelo yakhe. Kwakhona okukuvala kuthi abo bahamba ngokomyalelo wakhe. Bazana odade, oku kumele kugqophoze iintliziyo zethu. Okumele kusenze sivuye. Suthatha into entsha. Kutheni wakuthetha okuya? Kutheni ile ntetho apha? Bazana odade, ngokuba wayesazi ukuba khona into ezayo kwaye sisilumkiso eso. Ningathathi into entsha njengoba kuvakaliswayo njengesiqhelo ezantsi naphezulu kwilizwe namhla. Hayi, uThixo uthethile oko kusanele, siyakuvuyela oko. Kubhabha kuyo yonke indawo, ingabe ilungile loo nto? Singathi ewe, amen kuloo nto. Kwaye kusekunintsi okuzayo, uyayibona? Ace kunjani le ndoda yakwaThixo iqhutywa ngumoya ongcwele, yazithetha izinto apha. Oh, ndifuna ukuthi nje nabani na ophuma emgceni ngokwakhe namhlanje uba kuthiwe izolo ebusuku wajika iintloko zabantu, akakaqapheli kuba uThixo uthethile kumhla wethu. Kodwa suthatha, sanuthatha izinto zintsha. Inkosi Thixo wenu inicacisele kuba into na inyaniso. Ngaba sidinga intetho ezicacileyo ngakumbi na? Ngaba ikhona enye into esiyidinga ibithethwe kuthi? Ndiyakholwa ukuba nesiyatha siyaqonda oku xa kuthethwa. Oh, kumangalisa kunjani. Kuhle kunjani ukuba singabambelela elizwini lakhe, kwizithembiso zakhe, kumyalezo uThixo awunikileyo. Kuphela ngabo zintando baqinisekileyo ukuba bawungena elizukweni. Yonke ke enye into ifana sandi ezikayo ihlele zantsi emanzini ingabisabonwa. Inkosi uThixo wenu ikungqinele okokuyinyaniso ngelizwi lakhe nangomoya wakhe. Ewe ukwenzile. Singathi ewe sithi amen kuphela kulonto. Akukho ngamandla, akukho ngabukhoti, kodwa kungomoya wami itsho inkosi. Thixo ufuna abo bamnqulayo ngomoya nangenyaniso. Ilizwi lakho linyaniso. Kwaye uthe wakungqinela kakuhle ukuba uYesu Kristu unguye izolo namhla kude kusena kwamaphakade. Oh singathi nje amen kuphela. Ukubonakalisile imbewu yangokuhlwa kuni, ukuthilile kuni elizwini. Uthe wakungqinela kuni ngomoya wakhe. Ewe ukwenzile. Ungaze uqale okanye uzame ihlelo. Ungaze uzame ukwakhela nakoyiphi na into. Kodwa hlala uthobekile phambi kwenkosi uThixo wakho. Ngoba bonakala ngathi amasango angavuleka kwilizwe lesithembiso ngokukhawuleza nje. Emva koko masingene sinoculo kuyinyaniso novuyo. Xa umtshakazi nomyeni bathatha indawo yabo phayana etronini. Phila ngokuthobekileyo. Phila unothando. Thandanani. Ningaze nivumele nanye into phakathi kwenu. Uba ukona ubona into evuka enhlizweni yakho uchase nomuntu. Ikhuphe phayana ngoko ngelo xesha. Oh bazani bam nodade. Ukuba asincedeki emva kufunda amazwi anjalo andiyazi ukuba singaze sincedeke nini. Kodwa wonke umntu uza kuziphendulela. Singafunda kuphela ilizwi sicele wonke umntu into ilizwi kaThixo liyithethayo. Emva koko wonke umntu kumele azi uba kumele athini na. Mthandazi wam uthi kuphela Thixo ndincede. Thixo ancede wena yanga uThixo angasinceda sonke. Ngumthandazi wam lowo. Qaphelani into ezayo. USatan uzawukwenza konke okusemandleni bangene phakathi kwenu. Ungakuvumeli oko bakwenzeke. Ewe sekuthethiwe ke oko siyazi ukuba uyazama ukwenza okusemandleni ukuba angene phakathi kwethu ukuba asohlule ukuba asenze sixabane. Uyakukwenza akalelanga. Wakuzama kuYesu, wakuzama kubapostile, wakuzama konke amadoda kwaThixo. Ngaba thina singasinda? Hayi. Satana ukwenza konke okusemandleni ukuba angene phakathi kwenu. Ningakuvumeli oko kwenzeke. Omnye umnumzane onelwimi eliqathayo angaza ukuba azokusiqhatha. Ndicinga uba yiloo meko namhla. Ngaba ucinga ukuba babe nokumsusa uMoses ebukhoneni bukaThixo apho wama khona wakubona? Hayi mhlekazi. Hayi. Asisusi kuko, asongeze into. Icine nje ile ndlela inkosi ekuthethe ngayo. Asifuni nalinye ihlelo. Asifuni nanye imbutho, asifuni lunya, asifuni kulwa, sifuna uThixo kwaye ulilizwi. Ngoku masithobe iintloko zethu. Ndiyakholwa uba kude kube lapha athi ngokunjalo sifuna ukuthoba iintloko zethu. simnike imbeko nodumo mhlambi singafikela sifunde umthandazo sonke ngokuma sithandaza ngelo xesha oh thixo ndiyajonga ngokujikelezayo njengamehlo komoya ndiyazama ukuba ndibone ukuba kwenze kantoni na ndibone ilizwi lakho ngendlela elithela ngqinelwa ngalo ngendlela elithela qondiswa ngalo yonke indlela suka kwiminyaka engamashumi amathathu anesithathu kude kube laphezu kwalomfula wenza kanye into oyithethileyo kwaye ukwenzile nje kanye oko ukuthethileyo Nkosi makube kude kuthi ukuba sizama ukwenza mncinci okanye sikwenza senza into encinci okanye into enkulu sifuna ugcina nje ngalendlela okwenze ngayo sifuna uhamba sithobekile silandela wena Nkosi abangabo uthe wabanika kululungiselelo ecaleni kubo bonke awobalalayo kulizwe lonke jikelele bayana kubangcwabi apho kunjalo banintsa obalindileyo abangcwele abasikelelekileyo kodwa kuyawuba ngendlela ekubhalwe ngayo bathina saphileyo sidla ubomi asikubaphazamisa balele ukufa xilongo liyavakala bafileyo bavuke kuqala emva koko thina sinyuselwe phezulu kunye nabo xa uzuko lukathixo liyaba phezu komhlaba liyakulifihla ibandla limke ehlabathini alikuyibona nje xa ehamba isewethu thixo bagcina ba esandleni zakho bangabakho ndiyathandaza othixo ukuba sawusoloko sihamba sithobekile phambi kwakho asiyazi ukuba kode kube nini asinqweneli ukuba sazi ukuba kode kube nini ayingomsebenzi wethu ngumsebenzi wakho lo ayo ntando yethu ukuba sazi ubuya ubuya nini Intando yethu Nkosi uba sizigcine sithobekile ude ubuye sihambe nawe umnqweno wethu lo uba wena uzivumela ukuba waziwe kanye kwithuba elide bawo phakathi kwethu ukuze sibone ukuba sihamba nawe xolela izono zethu ezigqithileyo usikhokele usikhusele kubo bonke amaqhinga omtyholi kwixesha elizayo sikhokele othixo bawo wethu xolela izono zethu usincede ukuba sibe ngabantwana bakho siludidi nje olungamahlwempu labantu singabaphoselwa ngaphandle kwisixeko selihlabathi ngamahlelo nawo amabandla Siyabona isiphelo kwaye siyakubulela ngako ukusipha kwakho ukubona ngokomoya sibone elizwini lakho ixesha lesiphelo azonke izinto kumele zifike kwela litye likhulu elivela ezulwini sincede Nkosi kuba singabi lapha ngalomini kodwa sibe simkile ebukhoneni sisebukhoneni bakho Sibaphele sifubeni sakho. Philisa abagulayo. Nabahlwembuzekileyo Nkosi. Siyathandaza kuba ngokuhle uyakusinika inkonzo enkulu. Yanga kungabiko ungangabiko umuntu otyafileyo phakathi kwethu ngenxa yobukhona bakho Nkosi. Yanga inhliziyo zethu singaqhubeka zimiswe kuwe. Siyazi Nkosi ukuba imali indawo umzi izinto zehlabathi azinando eziyithethayo zezexeshana zonke umele zimke imisebenzi yethu indawo zethu abahlobo bethu onke into kumele imke nokuba bubutyebo bungakanani bubuhlwembo bungakanani singaba ngosaziwayo okanye singaziwa konke kumele kugqithe kodwa inye kuphela into esinoba lapha nje esibeka kwisiphakathi naphakathi oko ke nguYesu Kristu ngoko Thixo masibekele bucala yonke into ngokubini sibambelele kuye yena ulilizwi ilizwe lingqineleyo leyure kwenze Nkosi ilizwe lingqinelweyo lemihla kaMoses yayinguYesu ilizwe lingqinelweyo lemhla kaIsaya Eliya uYohane konke kwakunguYesu nelizwe lingqinelweyo namhla nguYesu nguye izolo namhla Tekusena kuwa maphakade sincede Nkosi ukuba sikukholwe oko sikubone oko size sihambe kuko siyakucela egameni lika Yesu amen.